say.
Exclusive Hot Vibes.co.
Good morning, afternoon, evening, idiots, and I'm going to see you. Kani ganya mati.
Jazzy boy.
Jinda munguru. Jinda munguru, chikuru ni weekend. Koma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ujeku lifia loko. Ujeku lifia loko. Fuzi. Ujeku lifia loko.
Kamane nilipe, sina funone kachimpwena. Na step we machinja kamane kakangena. Apo nishibaya njine na shindiriza na count. Baru anda siba nyanganya wa mount. Yazi bwelela ya mushe machiki. Ye ya bwela na chikwela ni ya pasa machiki. Kupanga black table ya mabotolo ya green. Kono answer message sana basin. Hey life in fire, ngole fanji zoko, you know what I mean.
Shinda munguru chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ujeku lifia loko. Ujeku lifia loko. Fuzi. Ujeku lifia loko.
Kachini kachache dry clean. Injini idira kuma 18. Kumana rapid, ticheza. The night is too young, ubla kanoti peza. Location tichinja every hour. Fopungi sa magero, ndi 7 yaba. Pata paka night kalinoda. Tanti za choka muklabu, tivao na bakuma order. Kugona tizi, no uka tizi. Jikambo utila, tima kalako busy. Hey life in fire, so nikabwela. I hope it chitika, please.
Shinda munguru, chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ujeku lifia loko. Ujeku lifia loko. Fuzi. Ujeku lifia loko.
Chidira, hey, hey, usha mshe na chidira, hey, ukomuli mshe na chidira, hey, injise na chidira, hey, mshe na chidira, hey, hey, usha mshe na chidira, hey, ukomuli mshe na chidira, hey, kuna isafenga na chidira, hey, hey. Drift, track, kani ganyamata.
Shinda munguru chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ujeku lifia loko. Ujeku lifia loko. Fuzi. Ujeku lifia loko.
Swag we in the beauty. Mr. Samu Musata. Fashion is a god.
Pass beats on the 1-2.
Mr. Ben on the TMB. Shoni Maloney. Bad guys in the pew pew.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Exclusive from HotVibes.co.